tomanye obuzito bw'oli eno gyendi njaka tomanye kwasanyusa omwoyo gwange oli kyabugako omuntu kyatamala gazuula okukyakeera Katonda yo w'ekisanga yase n'ayamba obudde nga bukya enjuba eba tennavaayo n'onjakira oli mu buli kimu kw'ejjinja erisinga omuwendo naye sijja kutunda njagala kuba naawe kalibe essanyu oba ennaku njagala gwe omutima gwange ngussa mu mikono gy'otwala kulinda woli volute jogenze ndigumanga sikulaba ne sikowa jagala kwe faku kwe mumutima muno nina mwesubiri Buli amaso wekalaga ndaba wakabonero akakakasa nti emirembe n'essanyu ebyaffe ne bwe bali babayeekero bakwekalakasa tuli babulungi akawoowako Chikane namuka Kalibe sanyu Obena kunja gala kwe Omutima gwange Ngusa mu mikono jotwala Ndikulinda boli bolute jogenze Ndigumanga sikulabane sikowa Sanyu se